Our text for this morning we find in Genesis 41 verses 50 to 52.
Itext lethu lanamhlanje siyalithola encwadini kaGenesis 41 kusukela evesini ka50 no52.
And to Joseph were born two sons before the years of famine came.
UJoseph wazalelwa amadodana amabili ngaphambi komnyaka wendlala.
Whom Asenath, the daughter of Potipharah, priest of On, bore to him.
Wona uAsenathi indodakazi kaPotifar umpriesti waseOni.
Joseph called the name of the firstborn Manasseh.
UJoseph waqamba igama lezibulo lakhe ngokuthi uManasseh.
For God has made me forget all my toil and all my father's house.
Wathi ngokuba uNkulunkulu ungenze ngikhohlwe konke ukuhlupheka kwami nendlu yonke kaBaba.
And the name of the second he called Ephraim. For God has caused me to be fruitful in the land of my affliction.
Igama lowesibili waliqamba ngokuthi uEphraim. Wathi ngokuba uNkulunkulu ungenze ngizale ezweni lokuhlupheka kwami.
So far.
Sogcina lapho ke.
The gospel needs to go out. We've got to wake out of our sleep. The world is dying. Each one must propagate the gospel by the way we live.
Ivangeli kumele liphume ligcwale umhlaba wonke, ilona lo phakathi kwethu kumele ukuthi alisabalalise ivangeli ngendlela aphila ngayo.
Our text says that Joseph, to whom were born two sons, before the years of famine came.
Itekisi lethu lanamhlanje silifundile lithi kwazalelwa amadodana amabili kuJosefa ngaphambi kokuba kufike indlala.
Whom Asenath, the daughter of Potipharah, priest of On, bore to him.
UAsenathi indodakazi kaPotifari umpriesti waseOni wamzalela ona.
Joseph called the name of the firstborn Manasseh. For God has made me forget all my toil and all in my father's house.
Igama waqamba igama lezibulo lakhe ngokuthi uManasseh. Wathi ngokuba uNkulunkulu ungenze ngikhohlwe konke ukuhlupheka kwami nendlu yonke kaBaba.
And the name of the second he called Ephraim. For God has caused me to be fruitful in the land of my affliction.
Igama lowesibili waliqamba ngokuthi uEphraim. Wathi ngokuba uNkulunkulu ungenze ngizale ezweni lokuhlupheka kwami.
The gospel needs to go out.
Ivangeli kumele liphumele ngaphandle liye emhlabeni.
That's why we should wake up out of our sleep.
Yingakho kumele kuba sivuke ebuthongweni bethu.
The world is dying, and each one must propagate the gospel by the way we live.
Ivangeli kumele kuba liphumele obala, yingakho kumele ukuthi silishumayele ivangeli ngendlela esiphila ngayo.
We read that to Joseph were born two sons before the years of famine came.
Siyakufunda ke lapha ukuthi ke kwazalwa amadodana amabili ezalelwa uJosefa ngaphambi komnyaka wendlala.
Joseph called the name of the firstborn Manasseh.
Joseph waqamba igama lendodana yokuqala ngokuthi uManasseh.
For God has made me forget all my toil and all my father's house.
Wathi ngokuba uNkulunkulu ungenze ngikhohlwe konke ukuhlupheka kwami nendlu yonke kaBaba.
And the name of the second he called Ephraim, for God has caused me to be fruitful in the land of my affliction.
Igama lowesibili waliqamba ngokuthi uEfrayimi, wathi ngokuba uNkulunkulu ungenze ngizale ezweni lokuhlupheka kwami.
Here in Genesis 37, about Joseph's life, he was born to Jacob in his old age, and his father loved him greatly and made him a tunic of many colors.
Encwadini kaGenesis 37 siyafunda lapho ukuthi uJosefa lo wazalwa ubaba wakhe uJosefa wayesebenzela ingubo enembalabala eminingi.
But when his brothers saw that the father loved him more than all his brothers, they hated him and could not speak peaceably to him.
Kodwa ngesikhathi bebona abafowabo ukuthi kwenzeka lokho kuhle kuye, baba nomona engaye ngalokho okuhle okwenzekile, base bekhuluma kabi ngaye, bekhuluma kubaba wabo.
When he was 17 years old, his brothers sold him to Midianite traders for 20 shekels of silver.
Kwathi ngesikhathi eneminyaka eyishumi nesikhombisa, abafowabo basebemdayisa, bemdayisela kubantu bakwaMidiyani ngamashekeli ambalwa.
The Midianites sold him in Egypt to Potiphar, an officer of Pharaoh's and captain of the guard.
AbakwaMidiyani ke basebemdayisela laphana ke endlini kaPotifari eGibhithe ukuze abe ngumuntu ogadayo oqaphayo.
Potiphar's wife lied about Joseph and he was thrown into prison.
UmkaPotifari ke waqamba amanga ngoJosefa emqambela amanga, uJosefa wagcina esefakwe ejele.
One day Pharaoh had a dream, and Joseph was called to interpret his dream.
Ngolunye usuku uJosefa waba inkosi uFaro yaba nephupho ebusuku, kwase kulandwa ke uJosefa ukuthi abazohumusha leli phupho.
The Lord revealed to Joseph the interpretation and gave him wisdom to advise Pharaoh wisely.
Inkosi yayisilimuke iliveza leliphupho kuyena uJosefa, yaluleka inkosi uNkulunkulu ukuba ke awulichaza leliphupho kuyona inkosi uFaro.
Joseph was released from jail and he became second in charge in the whole of the land of Egypt.
UJosefa wakhishwa ke ejele ngaleso sikhathi, wayesenikezwa isikhundla sokuthi abe ngowesibili embusweni wonke waseGibhithe.
God lifted him up out of his suffering.
UNkulunkulu wamphakamisa uJosefa imkhipha ekuhluphekeni kwakhe.
Pharaoh put his own ring on Joseph's finger and said that no one could act apart from him in the whole kingdom. Pharaoh even chose a wife for him.
Inkosi uFaro yayisifaka ke indandatho esandleni sikaJosefa ukuba ke abe ngowesibili emhlabeni wakhe inkosi lena, yathi akekho umuntu ozomphazamisa nozoshaya umthetho ngaphandle kwayo inkosi, wayesemnikeza ke futhi nomshado.
Joseph's first son was called Manasseh, which means making forgetful. Or forgetfulness.
Indodana yokuqala kaJosefa yabizwa ngokuthi uManase, okuchaza ukuthi ukhohlwa noma ukulibala.
So Joseph is saying, God has caused me to forget all my trouble and all my father's household. His second son's name was Ephraim, which means fruitfulness, which shows Joseph's thankfulness by realizing that his God made him fruitful in the land of affliction.
Indodana yesibili ke njoba sizwile ukuthi yona yaqanjwa ngokuthi uEfraim ochaza ukuthi ukuzala noma ukwanda ochaza ukuthi noma ngabe enezinhlupheke ezingakanani kodwa uNkulunkulu wamenza wanda wachuma ezweni ekungelone lakhe.
Joseph was an astonishing man. He started right at the bottom in the pit.
UJosefa lo kwakungumuntu obaleke kakhulu wabamba iqhaza elikhulu ngoba waqala phansi le emgodini.
He was abused, lied about because of his brother's jealousy.
Wahlushwa kwaqanjwa amanga ngaye bemqambela abafowabo ngenxa yokuthi babe nomona ngaye.
He was sold into slavery and put in jail because of evil and false accusations.
Wathathwa wafakwa ejele wagqunywa khona ngenxa yokuqanjelwa amanga nobufakazi obungelona iqiniso.
Very few have suffered the way he suffered.
Bambalwa kakhulu abantu abahlupheka ngendlela uJoseph ahlupheka ngayo.
We may have been doing wrong. We may have suffered at the hands of others, but we don't have to let suffering fill us with bitterness and resentment.
Kungenzeka ukuthi nathi sesihlushiwe ngabantu abaningi, basiphatha kabi abantu abaningi, kodwa asikho isizathu sokuthi sivumele lobo bumuncu enhliziyweni yethu nokumelana nenhliziyo embi ngalokho.
We may have to break up some fallow ground, some hard ground, but if we are willing to do it and then plant the good seed, we can expect a good harvest.
Kungenzeka ukuthi nathi sesihlangane nezinkinga zokuthi kudinga siqhekeze amadwala sihlabule noma silime emhlabathini oqinile kodwa uma sikwenza ngenhliziyo evumayo singalindela izithelo ezinhle emveni kwalokho.
In this way, in spite of all the suffering Joseph had to endure, he stayed faithful to his Lord and remained alive spiritually.
Ngalendlela enza ngayo uJosefa ukuthi athembeke angagudluki wakwazi ukuthi aqine ame lapho ekhona anganyakaziswa nangokomoya.
Suffering and being treated unfairly and being forgotten won't influence a person who is alive spiritually and who has the Spirit of God in him.
Ukuhlupheka nokuphathwa kabi nokuthi uqanjule amanga ngeke kube namthelela ongakanani empilweni yomuntu oqinile ngokomoya ephila empilweni uNkulunkulu.
The state of our hearts affects how we behave. The decision we make and the words we say.
Isimo sezimpilo zethu kwesinye isikhathi ziyayithinta indlela esiphila ngayo nanezinqumo esizithathayo futhi ukuba siyophila kanjani ziyakuthinta lokho.
It is so important that we guard our hearts, watching over and guarding them from allowing self-pity to come in.
Kubaluleke kakhulu ukuba ke siziqaphelisise izinhliziyo zethu sizivikele ukuba singavumeli ukuzidabukela nanokuthi umuntu azwele enosizo enhliziyweni yakhe.
The question is, can I forgive? And further, can I forget?
Umbuzo ongaba khona ukuthi ngabe ngiyakwazi yini ukuthi mina ngixolele bese ngiqhubekela phambili futhi ngikhohlwe lokho okwenzekile.
Not that we say I forgive but I can't forget.
Hayi ukuthi nje bese sithi ngiyaxolela kodwa umuntu ebe engakhohlwa lokho okwenzekile.
If you are like that, you are not like Joseph. You don't have his heart or his spirit.
Uma ngabe wena ungumuntu onjalo, ungumuntu ohlukile kunoJosepha, awunayo inhliziyo ayenayo nomoya futhi ayenawo.
Some are depressed and always burdened and miserable, like wet chickens in their misery, because they cannot forget.
Abanye bazithola bengabantu abathwele usizi bedabukile behamba nje njengezinkukhu ezinethwe imvula ngenxa yokuthi bengakhohlwa bengakudlulisi lokho kwenzekayo.
They are miserable and like wet chickens in their misery because they cannot forget.
Bahamba bengabantu abanokudabukisa befana nezinkukhu ezinethwe imvula ngenxa yokuthi bengadlulisi lokho kwenzeka.
They don't get anywhere in their spiritual lives. They don't make progress. For you won't be forgiven and your future doesn't look good.
Bahamba bengabantu abacindezelekile abaqhubekeli phambili nasempilweni yabo yokholwa yangokomoya ngoba banalo lusizi lolu olokungaxoleli.
Paul said, I forget what is behind.
UPaul uthi ngiyakhohlwa ngiyakulibala lokho kungasemuva.
Some can't even forget what happened in their father's household.
Abanye abakhohlwa bakulibali nalokho futhi okwenzeka endlini kayise noma endlini yobaba babo.
I should be free, beaming forth the glory of God. But if there are grudges, grievances in your heart, you cannot forget, you will never have spiritual authority.
Kumele ukuthi ube ngumuntu oqhakazile onobuso obukhanyayo obunenjabulo kodwa uma ungakhulu ungaxoleli ungathetheleli uyoba naleli gqube elikubambileyo ohamba nalo enhlizweni yakho usuku nosuku.
Joseph called his firstborn Manasseh. That was written across his life.
UJosepha waqamba indodana yakhe ngokuthi uManase lokho kwabhaliwe nasempilweni yakhe.
You ought to pray that God makes you to forget everything that has been done against you.
Kumele ukuthi ube ngumuntu oxolelayo nawe othethelelayo zonke izinto ezenziwe zenziwa kuwe.
Have you given birth to Manasseh? If not, do so now, lest you bring God's wrath down upon your life.
Wena ngabe usumvzele uManasseh empilweni yakho naye na uma kungenjalo kumele ukuthi umfune njengamanje kungenjalo zele uzoletha ulaka phezu kwempilo yakho.
Christians are specialists in remembering how they have been ill-treated and not greeted.
AmaKrestu angabantu abangochwepheshe ekutheni akhumbule izinto ezimbi ezenzeke kuwona nanokuthi umuntu uphathwe kabi kanjani nanokuthi akabingelelwanga yena.
Go to a man of God and be prayed for to be set free from these demons.
Hamba uye kumntwana kaNkuluNkulu ucela kuthandazise akubeke emthandazweni ukuze ukhululeke kulamadimoni aphezu kwakho.
God is not in such a thing. Repent now and cry to God for forgiveness, for giving room to the devil.
UNkulunkulu akanjalo yena kodwa kumele ukuthi uthandaze ucele ukuthi uNkulunkulu akusize aqolele akhiphe zonke lezo zinto ezingalungile.
Joseph was like that towards the people as well. When his brothers came and realized it was Joseph they trembled and thought he would kill them. But he said, "Don't worry, it was not you, but God."
UJosefa wayenjalo naye kwabanye abantu ayehlala nabo ngoba kwathi ngesikhathi befika abafowabo kuye eGibhithe baqhaqhazela becabanga ukuthi uzobabulala kodwa wathi ningesabi kwangenina enenza lokho kodwa kwakunguNkulunkulu.
He saw them as God's tools and blessed them for helping and working together in the process to get him where he was.
UJosefa wabona lesisenzo njengabantu ababethunywe nguNkulunkulu ukuthi bamkhube babenze leyo nto aze afike lapho ekhona ayezithola khona ngaleso sikhathi.
He was blessed. But he was blessed. Pharaoh's ring was on his finger.
UJosefa wabusiseka kangangoba uFaro waba mncane ngaleso sikhathi.
He forgot about them and his suffering and saw only God in it all.
Wakhohlwa yilokho okwakwenziwa ngabafowabo, wabona uNkulunkulu kunguye owayenze lokho.
Jesus said, "In the world you shall have tribulation, but be of good cheer. I've overcome the world."
UJesu yasho ukuthi emhlabeni niyoba nezinhlupheko ezikhona nokuzingelwa, kodwa jabulani ngoba mina ngilinqobile izwe.
And Paul said, "These present sufferings are not worthy to be compared to the glory which shall be revealed in us. Your attitude will determine your altitude."
UPaul uyasho futhi ukuthi lezi zinhlupheko zamanje zalesi sikhatshana ngeke zilinganiswe nenkazimulo enhle esiyithola ngale uma sesifike khona lapho sesiyothola khona lokho kujabula noNkulunkulu nendlela esiphila ngayo futhi kumele ukuthi ihambisane nalokho.
Altitude means the level on which we find ourselves.
Lelo gama ke lichaza indlela izinga esizithola kulo siphila ngalo thina emhlabeni.
Joseph's second son was called Ephraim. God has made me fruitful in the land of my affliction.
Igama lendodana yesibili kaJosefa kwakungu-Efrayimi, okuchaza ukuthi uNkulunkulu ungenze ngazala ezweni lokuhlupheka kwami.
In Hebrew, it says abundantly, twice, doubly fruitful.
NgokwesiHebheru ke kuchaza khona lokuthi wande, wande kakhulu, ube nezithelo eziningi ngaphezu kokwenza.
Not everybody bowed to Joseph, but everybody in the land of affliction did.
Hayi ukuthi wonke umuntu wayefana noJoseph, kodwa wonke umuntu owafana noJoseph wenza njengaye wakwazi ukuthi alandele isibonelo sakhe.
If I am being afflicted, do I have a long face on the point of a nervous breakdown? Can affliction, the affliction should actually lift me up and let me be doubly fruitful?
Ngabe mina mangihlangana nokuhlupheka nokuphathwa kabi ngibonakala ngingumuntu odonse ubuso ehluphekile ekhombisa usizi nokudatshukelwa, kodwa empeleni bekufanele ukuthi izinhlupheko zingenze ngibe ngumuntu ozalayo owandayo othela izithelo.
Let God's glory be shown forth.
Kwangathi inkazimulo kaNkulunkulu ingabonakaliswa kithi.
Don't say I can't be victorious because of this or that person or difficult situation in your life.
Ungasho ukuthi ngeke ngibe ngumuntu onqobayo mina empilweni yami ngenxa kasibanibani nosibanibani nezinto ezenziwe ngusibanibani empilweni yami.
No. That's why God gave you that person to be doubly fruitful.
Akunjalo kodwa kufanele ukuthi ke ukubonge lokho ngoba ingaleso sizathu uNkulunkulu elethe lo muntu ozokuhlupa ukuze ukwazi ukuthi uzale wande empilweni yakho.
You must be bear double the fruit, and that should give you new strength. Bear double strength.
Kumele ukuthi ube ngumuntu owandayo ozalayo kakhulu. Lokho kumele ukuthi kukunikeze amandla okuthi wande kakhulu namandla okuqhubekela phambili futhi ube ngumuntu ozalayo ngokomoya.
It should give you wings to fly, to be double fruitful. And that name means double fruitfulness.
Kumele kuba ke lokho kukunikeze namaphiko futhi okundiza ukwazi ukujabula bese wanda futhi ngoba leli izwi leli silifundile leli gama lichaza ukwanda nokuthi umuntu ande kakhulu kunaqala.
James writes in his letter, "Count it all joy, my brothers, when you encounter various trials and diverse temptations."
UJakobe uyabhala encwadini yakhe ukuthi kuthatheni njengenjabulo bazalwane mangabe nihlangana nezinhlupheko nokuzingelwa.
I mustn't just be like other Christians, but must have a double portion of love, joy, peace, long-suffering, etc.
Akufanele nje ngibe ngumzalwane ojwayelekile ofana nabo bonke abantu, kodwa mina kumele ngedlulele ngibe ngumuntu onenjabulo, onokuthokoza, nomuntu onokubekezela kanye nokunye okuhle.
If these spiritual gifts don't fill your heart, cry to God, repent, and become a Christian as you should be.
Uma lezi zithelo zikamoya zingatholakala enhlizweni yakho nasempilweni yakho, kumele ukuthi ukhale kuNkulunkulu ucele ukuthi ube yilento uNkulunkulu afuna ukuthi ube yiyo.
With rivers of living water flowing forth from your life. Otherwise, be sure of one thing. That's why there is so much darkness in your life.
Bese futhi kube khona nemifula yokuphila egobhozayo, wenza isiqinisekiso sokuthi kukhona lokho. Kungenjalo yikho kuzotholakala ukuthi kukhona ubumnyama ukutholakala empilweni yakho.
Are these two children in your life? Blessed are the people who can forget what they should forget. And then you are free. God has made you to forget all your misery.
Ngabe amagama alezingane ezimbili esizwe ngawo lapha ayabonakala inempilweni yakho. Ubusisi umuntu okhohlwayo yilokho ekumele ukuba akhohlwe angabe sakukhumbula okwenzeke kuyena.
There shouldn't be a trace of bitterness and depression in your life.
Akufanele kutholakale nokuncane nje okuchaza kumumunqo enhlizweni yakho nokucindezeleka empilweni yakho.
No wonder he could bear much fruit.
Akumangalisi ukuthi ke lona wakwazi ukuthi abe nezithelo eziningi kangaka.
If you don't want to forget, we will visit you one day in the madhouse asylum.
Uma ungumuntu ongafuni ukuthi ukhohlwe izinto ezenzeke kuwe, siyokuvakashela ngelinye ilanga sesibhedlela sabantu abaguliswa ikhanda, abagula ngengqondo.
You are good for nothing if you can't forgive and forget.
Ungumuntu ongenamsebenzi walutho mangabe ungena umuntu okwazi ukuthi axolele bese khohlwa futhi lokho kwenzekile.
We want the type of people like Joseph here.
Sidinga abantu abafana noJosefa la.
If I want to be a servant of God, forget those things of the past and forgive. The Holy Spirit cannot fill the person who has those things in his heart.
Uma ngingumuntu kaNkuluNkulu kodwa ngingaxoleli ngingadlulisi futhi umoya kaNkuluNkulu ngeke kwazi ukuthi ungene enhlizweni yami bese usebenze ngendlela othanda ukusebenza ngayo.
Then rejoice. Then you are not barren but fruitful. Then you have a double portion of fruit in your life, not a barren tree that needs to be cursed.
Uma kodwa ulalela uNkulunkulu yoba ngumuntu othelayo izithelo, umuntu owandayo futhi ungafani nalo muthi lo ongatheli izithelo olindele ukuthi unqunywe, unqunywe bese ucekelwa phansi.
If you are like Joseph, you will be like that special one from heaven. You will be like Jesus.
Uma ufana noJosefa, uyofaniswa nalo muntu oqhamuka ezulwini okunguJesu Kristu igama lakhe.
When Joseph finally did see his family again, Joseph became a blessing to the people who had hurt him.
Ngesikhathi uJosefa ekugcineni esehlanganiswa nabafowabo umndeni wakhe, waba ngumuntu obusisekile nobusisayo kulaba bantu ababemphathe kabi.
He became a blessing to the people who had hurt him. That's when you know you have given birth to the real thing.
Waba isibusiso kulaba bantu ababemhluphile bemphathe kabi ngesikhathi esingaphambili. Yilapho ke la uyobona khona ukuthi ngempela uyisibusiso kubantu.
When you can do good to those who despitefully use you, when you can go the extra mile, when you can bless those who curse you.
Lapho usiyoba isibusiso kulabo bantu ababemphathe ababekuphathe kabi bakhlupa, lapho uyokwazi ukuthi uhambe ibanga elithexa keledlulele ekutheni ubabusise labo bantu abakuphatha kabi ngesikhathi esingaphambili.
Bear forth Manasseh and Ephraim in your life.
Iba ngumuntu nawe onalamagama amabili empilweni yakho, uManasseh noEphraim abonakala empilweni yakho.
Do you know these two sons?
Ngabe uyawazi indamadodana amabili empilweni yakho na?
Manasseh first and Ephraim secondly.
Igama lokuqala uManasseh, elesibili owesibili nguEphraim.
It is time to give birth and be fruitful and full of joy and thankfulness in your heart for God's working in your life.
Isikhathi manje sokuthi ngempela nawe ube nalokho kuhle empilweni yakho, nalezithelo ezinhle eziyobonakala empilweni yakho, kuyizithelo ezibonakalayo ezinhle.
We've been asked now, do you know these two people, these two sons?
Sibuziwe la ukuthi ngabe siyawazi indla madodana amabili na?
That were born to Joseph.
Azalelwa uJosefa.
They were born to Jacob in his old age.
La madodana azalwa ngesikhathi ekhona uJakobe esebudaleni bakhe.
And Joseph's father loved him greatly and made him a tunic of many colors.
Wathandeka kakhulu kuyise, wayesenzelwa ingubo ende nembala eyahlukahlukene.
But when his brothers saw that their father loved him more than all his brothers, they hated him.
Kodwa ngesikhathi abafowabo bembona ukuthi ubuseke kangaka uyise uyamthanda, base bemzonda bona.
They couldn't speak peaceably to him.
Abazange bakhulume kahle ngendlela enhle ngaye.
When he was 17 years old, his brothers sold him to Midianite traders for 20 shekels of silver.
Ngesikhathi ke eseneminyaka eyishumi nesikhombisa 17 abafowabo bamdayisela kubantu bakwaMidiyane bamdayisa ngamashekeli angamashumi amabili 20.
Friends, why is it that those that are blessed by God, that they are ill-treated?
Bahlobo kudalwa yini ukuthi labo ababusisiwe nguNkulunkulu bazithole sebephathwa kabi na?
When he was only 17 years old, his brothers sold him to the Midianites in Egypt.
Ngesikhathi eneminyaka nje eyishumi nesikhombisa abafowabo bamdayisa bamdayisela abantu bakwaMidiyane le endaweni yaseGibhithe.
They told lies about him.
Baqamba amanga ngaye.
Potiphar's wife lied about Joseph and he was thrown into prison.
Unkosikazi kaPotifari waqamba amanga ngaye uJosefa wagcina esefakwe ejele.
A man who was blessed by God was hated. They spoke badly about him because there was jealousy in their hearts.
Umuntu owayebusisiwe nguNkulunkulu ngendlela eyisimanga kodwa wagcina esephathwa kabi ngenxa yokuthi baqamba amanga ngaye.
Isn't it strange that those that are blessed by God are hated and ill-treated?
Akulona yini iqiniso elisilibonayo namhlanje na ukuthi abantu ababusisiwe nguNkulunkulu bayazondwa kukhulunywa kabi ngabo na?
Pharaoh had a dream one day, and Joseph was called to interpret his dream.
Inkosi uFaro yaba nephupho ngolunye usuku yayisicela izinceku zayo ukuthi makube khona umuntu ozofika azochaza iphupho lakhe.
The Lord revealed to Joseph the interpretation and gave him wisdom to advise Pharaoh wisely.
uNkulunkulu walembula iphupho kuJosefa wayesekwazi ukuthi ayeluleke inkosi uFaro ngendlela enomhlakanipha.
Isn't it strange that those people who are blessed by God are hated by their fellow Christians?
Akulona yini iqiniso esilibonayo namhlanje ukuthi labo ababusisiwe nguNkulunkulu bayazondwa baphathwe kabi bephathwa kabi futhi ngabazalwane babo.
Joseph was thrown into prison, a man who should have been honored, whom should have been respected, they threw him into prison.
UJosefa wathathwa wafakwa ejele, umuntu wakufanele ukuthi aphakanyiswe, ahlonishwe, kodwa esikhundleni salokho wazithola esejele.
And they sold him to a Midianite trader for 20 shekels of silver.
Bamdayisa bamdayisela umthengisi noma umdayisi wale kwaMidiyane bamdayisa ngamashekeli angamashumi amabili.
The Midianites sold him in Egypt to Potiphar, an officer in Pharaoh's house and a captain, a guard in his house.
AbakwaMidiyane bamdayisa nabo bamdayisela endlini kaPotifari lapho okunguyena owayegadile eqaphile ukuthi kwenzekani ngaleso sikhathi endlini kaFaro.
Potiphar's wife lied about Joseph and he was thrown into prison.
Unkosikazi kaPotifari waqamba amanga naye ngaye uJosefa lona wagcina futhi esefakwe ejele.
When one day Pharaoh had a dream, Joseph was called to interpret his dream. The Lord revealed to Joseph the interpretation and gave him wisdom to advise Pharaoh wisely.
Ngesikhathi uJoseph esebiziwe manje ukuthi azochaza leli phupho, wakwazi ukuthi alichaze ngoba uNkulunkulu wamembulela, wayeluleka inkosi ngokuhlakanipha okukhulu.
Isn't it strange that people who have been blessed by God are hated by their fellow Christians, believers?
Esilibonayo namhlanje nalo ukuthi labo bantu ababusisiwe nguNkulunkulu bayazondwa, baphathwe kabi, bephathwa kabi ngabantu abakholwa nabo na.
But Joseph didn't die in prison. He was released again.
UJosefa kodwa akafelange ejele, wagcine sekhululiwe.
And God blessed him that he was in charge of the whole land of Egypt.
UNkulunkulu wambusisa egcineni waba ngumuntu ophethe izwe lonke laseGibhithe.
God lifted him out his miry clay.
UNkulunkulu wamkhuphula futhi kulolo bishi lolo aye kulona.
Pharaoh, a heathen, put his own ring on Joseph's finger.
Inkosi uFaro, umuntu nje owayengakholwa wezwe, wathatha indandatho ifaka emnweni kaJosefa.
And said that no one could act apart from him in the whole kingdom of Egypt.
Wathi uFaro, akekho omunye ongaphezulu kukaJosefa ngaphandle kwami kulo lonke izwe laseGibhithe.
Pharaoh even chose a wife for him.
UFaro ekugcineni wayesemthathela unkosikazi, ethathela uJosefa.
Even if the people and his own people hated him, ill-treated him, the worldly king honored him and put his own ring on his finger.
Noma ngabe abantu bakubo, abantu abasendlini yakubo bemzonda, kodwa nansi inkosi yasezweni engakholwayo iyamthanda ize ifake indandatho emnweni wakhe.
Very often in the past and the history of the church, men of God were thrown into prison, but they didn't die there, even if they were amongst the lions. God took them out of the pit again, and the others that hated him and ill-treated him, they were eaten by the lions.
Kaningi siyezwe emlandweni naseBhayibhelini futhi ukuthi amadoda kaNkulunkulu ayemkhonza uNkulunkulu wagcine sefakwe emajele amanye awo, kodwa awafelanga khona ejele lapho, aphuma. Kwasekuthi laba bantu ababebazonda bona kwaba yibona abadliwa izingonyama.
Joseph was thrown into prison. In history, one can't explain why the men of God were persecuted and thrown into prison.
UJosefa wagcine sefakwe khona ejele, kodwa ngokomlando siyahluleka ukulandela kahle ukuthi kudalwa yini ukuthi amadoda kaNkulunkulu agcine sefakwe ejele ngalendlela afakwa ngayo.
But by God's grace, they didn't die there. Very often, their enemies died in the pit of the miry clay.
Kodwa noma kunjalo lamadoda kaNkulunkulu awafelanga khona ejele, aphuma uNkulunkulu wawasiza, kodwa bese kuthi laba bantu ababazonda bebafaka ejele kube yibona abadliwa izingonyama, laba bantu bakaNkulunkulu baphume kulolo bishi lolo.
Joseph was a wonderful man.
UJosefa kwakungumuntu oyisimanga.
He didn't die in prison. He came out of that miry pit.
Akafelanga khona ejele, kodwa waphuma kulolo daka lolo bishi lolo.
God lifted him up out of his suffering.
uNkulunkulu waphinde wamkhuphula futhi wamkhipha kuloko kuhlupheka kwakhe.
Joseph was a wonderful and marvelous man.
UJoseph alona kwakungumuntu oyisimanga nomuntu omuhle.
He didn't die in prison. God got him out of it. But in history, very often the people who persecuted their fellow believers died. They threw them into the pit to be food for the lions, but God, by his grace, stood by his people, and very often they came out of the pit that was burning.
Ngenhlanhla ngomusa kaNkulunkulu uJoseph akafelanga khona lapho ejele emgodini, uNkulunkulu wamkhipha kulolo bishi nalowo mgodi. Kaningi uNkulunkulu uyabasiza abantu bakhe abakhiphe kulowo mgodi nalelo jele, bese kuthi abantu ababe bazingela bebahlupha kube yibona abagcina bephakathi emajele.
In history, very often the men of God were persecuted, ill-treated, and very often thrown into the fiery pit.
Umlando uyasitshela ukuthi kaningi amadoda kaNkulunkulu ayezingelwa afakwe khona phakathi emajele, afakwe kulomlilo nalokho kuhlupheka okuyisimanga.
Joseph was one of them, and he was thrown into the pit.
UJoseph wayengomunye wabo labo owathathwa wafakwa khona emgodini lowo.
But he didn't die there.
Kodwa akafelanga lapho.
God stood by him.
UNkulunkulu wayeseduze kwakhe.
Very often in history, the men of God were persecuted, but God saved them out of the pit, sometimes flaming pit.
Kaningi siyathola emlandweni ukuthi amadoda kaNkulunkulu ayizingelwa ehlushwa ngezindlela ezahlukahlukene, kodwa uNkulunkulu abasize abakhiphe ikakhulukazi kulowo mgodi nasemalangabini omlilo.
But that wasn't the end of the story. God saved them out of the pit, and those that persecuted them landed in the pit and were even eaten by the lions.
Indaba ayigcini lapho ngoba uNkulunkulu uyaqhubeka abakhiphe laba kulomgodi lowo wobishi nalokho kuhlupheka, bese abanye laba babebahlupha bebazingela kube yibona abagcina lapho sebedliwe izingonyama.
Like Daniel, he was thrown in the pit full of lions, hungry lions, but God kept him there and held the lions.
Njengo Daniel naye wafakwa emphandweni wezingonyama, ugcwele izingonyama lomphandu ezilambileyo, kodwa uNkulunkulu wakwazi ukuthi amgcine lapho, wavala imlomo yezingonyama.
And what was the end of the story? They took those people who had gone against the men and the man of God, like Daniel, and God kept him. When the king came, he saw he's alive. And he cried and said, "Daniel, man of God, are you still alive?"
Kanjalo njoba siyazi indaba ukuthi uNkulunkulu wamgcina uDaniel nalawo madoda ayemfake lapho kwaba yibona alinyazwayo. Inkosi yafika yamemeza ingaphandle komgodi ithi, "Ndoda kaNkulunkulu, umuntu kaNkulunkulu, saphila na?"
And he answered, "God has shut the mouth of the lions because he didn't find fault in my life. He didn't find a sin in my life. How wonderful."
Wapendula uDanieli wathi yebo Nkosi ngisaphila ngoba uNkulunkulu uvale umlomo wamabhubesi wezingonyama ngenxa ukuthi akutholakalanga sici kimi akutholakalanga sono kimi kwisimanga esingakanani lokho.
That was the reason why the lions didn't eat him. God didn't find a sin in his life.
Yiso isizathu leso esadala ukuthi amabhubesi angamudli lo ngoba uNkulunkulu akatholanga sicala akatholanga sici kuye.
And that is the secret, dear friends. Last night we spoke about it, that God tells us, do not sin.
Ileyo mfihlakalo ke bathandekayo esingayisho ngoba nasebusuku lasikhulumile sathi uNkulunkulu uyasitshela ukuthi ungaphinde wone.
And Daniel said, because God didn't find a sin in my life, he shut the mouth of the lions.
UDaniel uyayiphendula inkosi uthi yebo Nkosi ngoba uNkulunkulu akatholanga cala kimi akatholanga sono kimi yingakho evale umlomo wamabhubesi.
If you want spiritual authority, if you want to progress in your spiritual life, break with sin, no matter what shape or form. Break with sin. That's a secret. Last night we heard, do not sin.
Ileyo mfihlakalo ke leyo mhlobo wami ongayibamba nawe uma ufuna ukuba uqhubeke empilweni uma ufuna ukuthi uphumelele nasempilweni yakho yokomoya uma ufuna ukuthi ukholwe kahle endleleni yakho hlukana nesono noma ngabe singalihloboluni sikhulumile izolo ebusuku la ukuthi ungabe usona ungaphinde wone.
Joseph, when he was 17 years old, his brothers sold him to the Midianite traders for 20 shekels of silver.
UJoseph angesikhathe neminyaka eyishumi nesikhombisa wadayiswa ngabafuwa bebemdayisela abakwaMidiyane ngamashekeli angamashumi amabili 20.
One can't understand if one goes through history why the men of God, those who were spiritual giants, why they were persecuted by their own brothers often.
Umuntu akakwazi ukubamba acabange kahle ukuthi kudalwa yini ukuthi abantu bakaNkulunkulu yonke leminyaka emlandweni bezingelwa ngabazalwane babo nabantu ababephila nabo na.
They hated their 17-year-old brother.
Bahlupha bazingela lo mfowabo neminyaka eshumi nesikhombisa.
Why? The people whom they should have honored, respected, and praised, and thanked God for, they went against them.
Kwadalwa yini lokho na? Laba bantu okufanele ukuthi kube yibona abamhloniphayo lona bemphathe kahle bamhloniphe kodwa esikhundleni salokho bamelana naye.
17 years old. His brothers, not the heathen, his brothers sold him to Midianite traders for 20 shekels of silver.
Umuntu oneminyaka eshumi nesikhombisa nje omncane kangaka wadayiswa edayiswa ngabafowabo hayi abantu bangaphandle kodwa abafowabo bamdayisela kubantu bakwaMidiyani.
One can't understand that his own brothers sold him in Egypt.
Akuqondakali kahle ukuthi ngempela kwakungenzeka kanjani ukuthi abafowabo laba bese bemdayisa bemdayisela abaseGibhithe.
Because of the lies Potiphar's wife had spoken about Joseph, and he was thrown into prison because of it.
Nangamanga aqanjwa inkosikazi kaPotifari ukuthi wenze lokho, wayesegcina esefakwe ejele uJosepha.
One can't understand how people that are called brothers are persecuted by their own people.
Umuntu akakwazi ukucabanga kahle nokuqonda ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi abantu bezalana bendawonye umfowabo nomfowabo bese bezingelana.
Potiphar's wife lied about him so that he was thrown into prison.
Nkosikazi kaPotifari waqamba amanga ngaye uJosepha kwagcina esefakwe ejele.
But by God's grace, he didn't die there. God got him out of the pit. And the people that persecuted them, they were the food for the lions.
Kodwa ngomusa kaNkulunkulu akafelanga lapho uJosepha, kodwa waphuma ngomusa kaNkulunkulu kwasekuthi laba bantu ababemhlupha bemzingela kwaba yibona abawukudla kwamabhubesi.
The king said, Daniel, are you alive? And he said, yes, God has shut the mouth of the lions because he didn't find a sin in my life. That was the reason. If you want spiritual authority, if you want to be victorious, part with sin.
Inkosi yamemeza kuDaniel yathi Daniel usaphila na? Wathi uDaniel yebo ngempela ngiyaphila ngoba uNkulunkulu akafumana ngasono kimi, alikho icala elitholwe kimi. Mawufuna na ukuthi ube namandla, ube ngumuntu oqhubekayo ekukholweni kwakho, hlukana nesono.
Here in this chapter, Potiphar's wife lied about Joseph. And that's why he was thrown into prison.
Kulesahluko siyathola ukuthi unkosikazi kaPotifari waqamba amanga ngoJosepha, yisona sizathu esaholele ekutheni agcine esejele.
Potiphar's wife lied about Joseph, and that's why he was thrown into prison.
Unkosikazi kaPotifari waqamba amanga ngoJosepha, wagcina uJosepha esefakwe ejele.
May God grant that we, till we die, won't go against people, God's people, forsake them, or stab them from the back.
Kwangathi uNkulunkulu angasiza thina kuze kube sekugcineni kwezimpilo zethu, singazange simelane nabantu bakaNkulunkulu, noma sikhulume kabi ngabo, noma sibagwaze ngemuva, siqhamuke ngemuva, sibalimaze.
They didn't die there in the pit. God took them out. And like with Daniel, he was saved because he said, God saw that he was blameless. That's why he closed the mouths of the lions. But those that opposed them, they were thrown there, and they didn't even touch the ground. The lions caught them while they were still in the air, and broke their bones and ate their flesh. May God grant you that you'll never go against a man of God. You'll have to pay a dear price, a great price for it.
uNkulunkulu wabagcina abantu bakhe baphuma emgodini wezingonyama lapho njengaye uDaniel lowo okwazi ukuthi asizakale noma ngabe sefakwe lapho kodwa uNkulunkulu akazange amdedele lapho izingonyama zadlalaba bathi besaphonswa nje zabanqaka bese semoyeni zanqamula amathambo abo ngithi ke uNkulunkulu angathi angasiza ungamelani nabantu bakaNkulunkulu ungamelani futhi noNkulunkulu ngokukhuluma kwakhe.
If you read and study church history, you will find that many a time it was the good people, the men of God, who were persecuted and thrown into the pit.
Uma ufunda umlando webandla uzothola ukuthi kaningi laba bantu ababehlushwa befakwa emgodini kwakungabantu abahle abantu abalungileyo abantu bakaNkulunkulu.
But the wonderful thing is, God was with them in the pit.
Into enhle kodwa noyisimanga ukuthi uNkulunkulu waye kanye nabo kukho lokho kuhlupheka nakulowo mgodi.
And that's why they couldn't even smell the fire on their garments.
Ingakho kwathi noma sebekhishiwe kulowo mlilo lo akuzwange kuzwakale ngishiphunga elikhona ezingutsheni zabo.
Rather have God as your friend than ungodly, godless people standing by your side.
Okungcono kumele ukuthi ube noNkulunkulu njengomngane wakho abesohlangothini lwakho kunokuba ube nabantu abangakholwayo ubenze abangani bakho bona.
Joseph, a man of God, didn't die in that pit, but his opposition and those that went against him and told lies about him and the woman who spoke lies, they ended in the pit and they died there.
UJosefa qobo lwakhe akazange afele kulo ijelele kulo mgodi kodwa labo bantu labo ababesungulela omanga lawo nalonkosikazi lo waqamba amanga ngaye ibona abagcina sebesemgodini ibona abagcina sebesenkingeni.
Dear friends, like the men of old, the men of God that stood for the right thing, God honored them with his presence. They said, I saw three people, but now I see four. And the one is like the Son of God. Jesus came down from heaven and was with him.
Kanjalo njengamadoda kaNkulunkulu ayekhona ngesikhathi esingaphambili ayehamba noNkulunkulu njengalokho esikutholayo ukuthi ke kwaphonswa amadoda amathathu esithandweni somlilo kodwa inkosi ithi sengibona abantu abane lo wesine ufana nendodana kaNkulunkulu ngenxa ukuthi uNkulunkulu ekanye nabo.
When God works, don't expect that everybody will meet up with these flowers. You may meet up with great opposition, people talking lies about you, but don't waver. Never go backwards. Rather die. Stand for God. Don't speak about lies. Don't lie. Don't be ashamed. Be strong in the Lord, no matter what comes your way.
Uma uNkulunkulu eqala esebenza asilindele ukuthi ke bonke abantu bazohlangana nobukhazikhazi baphathwe kahle njengezimbali eziqhakazayo kungenzeka kwesinye isikhathi uhlangane nokumelana kube khona abantu abakhuluma kabi ngawe bamelane nawe abantu kodwa unganyakaziswa wena ungadideki kungabikho into ezokudida kodwa qhubeka ubheke phambili.
Potiphar's wife lied about Joseph and he was thrown into prison. Dear friends, If you have got a wife, watch. I say watch, because the devil can use her to achieve his goal. Stand, even if it should be your wife who goes against you. Stand. Be strong in the Lord. Dear friends, you who are married, watch and pray. The devil may tempt you and lead you astray because of your wife.
Inkosikazi kaPotifari yona eyaqala ukuthi ibe iqambe amanga ngalendlela eyaqamba ngayo. Ngithi ke ndoda wena ononkosikazi qaphela ngoba uSathana ngasebenzisa inkosikazi yakho kube yiyona ezokufaka enkingeni. Uma ngabe ungaqaphele ungagcina ususenkingeni kodwa ngithi qina yima ungahlehlele emuva.
Qaphelisisa. Owesifazana ngaba ingozi kuwe. Umuntu oseduze kwakho angaba ithulusi likaSathane. Qaphelisisa. Watch. I was just saying they should be wide awake because the devil may even use your wife to go against you, but you stand. If she doesn't want to go through with God, then let her go her way. But you stand like a pillar and let nothing move you. Be faithful to God until you die. Resist sin to the point of dying.
Kakho kumele ukuthi uqaphelisise noma ngabe mhlambe kuthiwa umuntu osondelene kakhulu kangakanani nawe okungenani uma engafuna ukuhamba le ndlela le oyihambayo mtedela hamba kushiye wena kodwa uthembeke wena kuze kube sekupheleni.
Rather be hated here and welcomed in heaven, even if it should be difficult. People go against you, spit at you. Don't be ashamed. Stand for God. Your reward will be great.
Ongenani ungazondwa lapha emhlabeni kodwa wemukelwe ezulwini ube ngumuntu omele uNkulunkulu ukuze ukuthi mawufika le phezulu umvuzo wakho ube mkhulu.
I think I've spoken enough. Stand for the truth. Stand for the real gospel. Don't waver. Don't give way. Stand and be faithful unto death.
Limele iqiniso ume kulona iqiniso unganyakaziswa noma ngabe kwenzekani kodwa yima umele izulu wena.
Let's pray.
Asithandaze.
Lord, may we be like your children, your servants, that stood the test of time, that stood in spite of facing a fire that has been heated 7 times more than usual, and they stood and they conquered the fire, and you were with them. May we always stand so that you can be with us and that you won't be ashamed of us.
Nkosi siyacela ukuthi usize sifane namadoda asendulo, amadoda evangeli, amadoda akho akwazi ukuthi ame aqine noma ngabe sekubaswa isithando somlilo siphindwa kasikhombisa, kodwa uNkulunkulu bakwazi ukuthi baqine laba bame, sisize nathi sikwazi basime njengabo kuze kube sekugcineni.
Amen.
Amen.